Abakulira ebyenjigiriza n'ebyobulamu mu munisipaali y'e Kira balabudde okuggala amasomero aganaajeemera ekiragiro kya minisitule y'ebyobulamu ku kutangira okusaasaana kw'ekirwadde ekya Ebola. Senkusu Michael nga yavunaanyizibwa ku byenjigiriza munisipaali y'e Kira agambye nti tebagenda kukkiriza masomero okufuna nkulaba nga tebagenda kukkiriza masomero kusaasaanya Ebola.
Kino tukikoze olw'okwewala ng'embeera eyaliwo mu COVID, tetwagala ministry calendar, academic calendar kutaataaganya, nti ate tugamba nti amasomero gaggalawo.
Dr. Mukasa Samuel akulira ebyobulamu mu munisipaali y'e Kira alabudde nti singa eggwanga lisaagira mu nsonga y'ekirwadde kya Ebola, omuwendo gw'abafa gwandirinnya.
Ekigudde e Congo tukiraba nti abantu basukka 13 olidde bafudde, ate ng'era olw'okuba gavumenti yasooka kubeera very active, abantu baali bakyalwanira emirambo gy'abantu baabwe abafudde. Kati ne wano ndowooza lwakuba kijjidde mu budde obukyamu.